ZLatestmusic.com.
Kirota mlina wa maswalale
Jasmine
Jevan Balos. Yeah, yeah. Young Lazio. Eyo Aski. Bisto mazi geni katela kunibona bukuba. Awe I don't need anymore. Awe I don't want anymore. Bisto mazi geni katela kunibona bukuba. Awe I don't want anymore. Awe I don't need anymore. Keri ningo pushinga. Awe ningo kurila. Awe basi simu madasha. Baby simu madasha. Abani move on ni. Love ya kawena no saibo ni. Awe let me move on ni. Abani move on ni.
Yeah, yeah. Eroja mwene wa maswalale. Arubone. Let me move on, yeah. Na kukomberela mwana batu anikoni. Anikoni. Kuli basari babandani baboni. Kasha utapa bantu ni mamvela soni. Nene kukomberela, nene kulatelela. Zene ubataka ofela, nene kulekela. Macha wama hangiri layo nina uichela. Kono wanila tula rizazi halirikela. Jolefa nina mwai anisa kutokwa. Nikomberele mtu yazwa falizupa. Mwendikambe kimuli muna yani vupa. Isike wena salari ne ukolopa. Eroja mulene wa maswalale.
Arubone.
Era pamanda.
Awe I don't want anymore. Istuma sike ni katala kunibona bukuba. Awe I don't want anymore. Awe I don't need anymore. Keri ningo kushinga. Awe ningo kurila. Awe basi simu madasha. Baby simu madasha.
Apa ni move on ni. Love ya kawena no saibo ni.
Awe let me move on ni. Apa ni move on ni.
Ustansia kale waspani kakani. Sami twasi chachan. I give up my little to man baby utakan. Mato uskapan. Nengo fle love ya ka uswofa u honi. Honi. Kuni wona wukuwa my little to anikoni. Anikoni. Never go shwela my little to fanaya. I move on. Stogo to kuni kutwani mwafaya. Anikoni.
Lord.
Bisto mazi geni katala kunibona bukuba. Awe I don't need anymore. Awe I don't want anymore. Bisto mazi geni katala kunibona bukuba. Awe I don't want anymore. Awe I don't need anymore. Keri ningo kushinga.
Awe
ningo kurila. Awe basi simu madasha. Baby simu madasha.
Apa ni move on ni. Love ya kawena no saibo ni.
Awe let me move on ni. Apa ni move on ni.
Fela mufoni kozi lilato kuna nyano usina ivoni. Anizivi njiki mali eno ufoni. Kuzama ya nina fava tuuma mvela nsoni. Chwale lilato leli chwana anikoni ani. Yomu muuni latile nikoni sinamoni. Auna nisova chawe na fawaliza foni. Neni kutonga nifuma ina tomboni. Yenifuma nionya lilato latuka. Naziva kwa pilu kulisa kusisita. Mitolo kuli waluvona folwa vita. Keo ni misinga fose wikumbuta. Na
Istuma sike ni katala kuni wana bukuba.
They can sleep.
Awe I don't need anymore. Awe I don't want anymore.
Daddy
Istuma sike ni katala kuni wana bukuba. Awe I don't want anymore. Awe I don't need anymore.
Keri ningo kushinga.
Awe
Mashawa mateki ningo kurila. Awe batisi mumadasha.
simu matasha. Apa ni move on ni, love yaka wena no saibo ni. Awe, let me move on ni, apa ni move on ni.
ZLatestMusic.com.